yande joni wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kore jawon e moɗon sembe habaruji me handen fedde partiji e himɓe jingono ɓiɓɓe leydi singama keñan ɗo enɗan gallu ñeme nonni fawar jondu kono hooreɓe pelle jingono ɓiɓɓe leydi laati ɓe nanganoma balɗe ñande en eɓe ke eɓe nodde eɓe ƴantine ɗo enɗan suudu séria gallu ñeme. Yewtere men pindir hande studio kala ngu yaran en to enɗan dakoro nokku to jaaten hono fawara jondu kono nana men noyi wonno dewgal sukaɓe famarɓe yonayi wonno waɗira kori jañalle e moɗon min Soumana Amadou janganta habaruji ɗi enna ni e fulfulde yerno mbirnomi e koye kibaruji ɗi ni no tawa keñande ɗo en gallu ñemey hono guɓal hono fawara jondu kondan ni ko hawri parti ji e fa hande du jingonoɓe hono suudu baba intitade FDR singama ɗo enɗan gallude ñemey e dow fillo darugol lawol démocratie e yiitugol hakkeji leydi Niger no tawa e nder hawru ɓeydu kono FRDDR kam wonno fedde guɓal parti ɗi gala e laamu kañum e fa hande du hono fedde wiyetede FPNAD kam woni kandu guɓal parti ɗi galana wonɓe e laamu galnaɓe gala e laamu e fa hande foi kandu konna wona dow partiji ɗi gala e laamu gonɗi inde koye muɗum en kañum e fawar jom fedde himɓe jingonoɓe suudu baba wonɓen dari dow filla jinguɗi ɗi endan kay woni ko hawri waɗi nde ɗo hawri nde Ali Samba goto e hoore ɓe endanani ko haalani hono fawar jo tarnano Fouta Ahmed dow koro e dalili cingol hawrinde nde.
Le Front
Démocratique FDR fedde durwonore laabi démocratie no jinganu wartirde leydi meden do laabi démocratie teddinde laabi di e dimaku leydi meden fedde dedu no yama dum gollide der leydi meden laabi hawji jawdi lobbi hakkeji himbe du domi to neddo fu hakke mun jabe cubaki fu du gado teeki wadire gonga ko watta ko do durul gom fu to wadu fedde dedu no yama dum tabbintina laabi hawji démocratie di cede yawo fedde leede hirnaangi singi fedde dedu no watta dani ko watta en dan wada sem caka himɓe leydi fuu fedde de du no siri gollididde fedde fuu fedde jinganore laabi gooti ɗi to nder leydi meɗen fedde de tawa naade yaasi mayride tawa
international poursuivant les mêmes objectifs.
Nonni parti biteɗo MPN Kishin Gassa kañum du konda ni hono parti no laatiɗo no tawa eley parti ɗi enɗan kano woni ɓe tawaka eley pelle joƴƴinɗe hawrinde enɗan ɓe gaɗi ni hono naatugol dow filla ƴewtinagol no ɗum yaara hoorejo parti o Ibrahima Yakuba o filla neke du konda ni tarnan Fouta Ahmed noyi woni hono kamɓe du noɓe tawra eley fedde nde
teni on daari on tawan fedde FDDR e fuwa kamɓe fedde parti ɓe tokka e wonɓe e laamu ɓe eɓen gala eɓe laamu ɓe hawtade kawrital pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi minen kay min gala nder fedde baworre amma ni min mbiyana ko ɓiɗen mbawi laatade ƴeewoɓe ndenne seni min naatino nder fedde gon nden min mbawno nadde nder fedde singade nde parti fana nattana hoore mum ɗum waɗi komin mbi to min garam gam miɗen tawa nder fedde partiji ɓe gala e laamu leydi Niger ɗe min gari e hollude laawol ngol min goni miɗen durwana gam darnude laabi politique et démocratie nder leydi ɗin min jubaka hedde sengo ngo gam min durwana darje démocratie ɗum laatakina e warde hollude jama'aare koɓe tabintinamin
har filla ko darto hono himɓe laatiɓe nangaɓe illunnoge e joyi lewru mars ɗum du konɗan wonno himɓe jingonoɓe suudu baba hoore pelle ɓe endan e nanguidaɓe mabɓe endan ɗon nodde goto goto no ƴantine subaka hande o endan ni Moussa Thiangari kañum woni ko nodda hawtade e himɓeɓe wondi nder kasu walam ton endam kaka tuda goto e hooreɓe hono pelle ɗen endan nani ko haalani himɓe har filla ko darto hono haala ka enda.
Nous sommes en tout cas au troisième jour d'une série d'auditions.
Hande woni lawol tataɓol gol dermu suudu kiite leydi woni no nodda nangaɓe ɓe no hettinano haalaji maɓɓe ɗum yareto du yeeso fa mawnede miɗen gatti tammude du ko ɗum waɗirte no haniri fuu Soumana Maiga e Moussa Thiangari en fuu min ji'i ɗum en hakkilloji maɓɓe no pukki noddaɓe hettino koɓe mbiyata ɗum no laawol ngam ɗum laabi kiite leydi meɗen mbi'i ko pansatoɓe mbi'i ɗum du no gonga ngam laabi kiite leydi meɗen mbi ana koto nangaɗo fuu ɓuru lewru noddaka hettinani nangaɓe ɓeydu lebbi en ɗiɗi ni amma no waɗi fuu kiitotoɓe ɓen ka en kaani haalude
gonga
keñan a talata sappo e joyi lewru mai duɓinaɗe sappo e jeetati wonno ko fedde leydi Niger darantoon dow filla yidde hakkeji himɓe wiyetede CNDH wurtini andinore muɗum ɗum du konna dow filla ko darto ɓe mbi ɓe nelino jahangal himɓe jeeyi fili je jeɗɗi lewru mendu enɗa gam batte yaade heɓa habaruji dow filla cellal hono fawara joddu konna Ali Idrissa goto jingonoɓe suudu Baba jogato enɗan kaso illunnoga e joyi lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum ɗum waddi ko faaro joni ɓe mbi ele haala ka ene ɓe tawini yimɓe ɓen ko yeeyi tong yewtidi e makko yewtidi himɓe hewɓe dow filla fa gam batte faman ɗum ko tawa tong ɓe jewdidi konnani électrojo mawta to enɗa ton fili je ɗum waɗi ko fani ɓe mbi Ali Idrissa o ene sallaw ni o tawama o wona celluɗo kanon woni hono mo hanta o ƴewanama ɓandu makko ɗo ene gallu ñeme e dow majjundu konnan kanko Ali Idrissa o noon ko sali hono waddede gallu ñeme e dow hono bawɗe laamu leydi o sini kana o waɗi e mobile makko o wara ɗo enen gallude ñeme ɗum du konnan wonno ko laati salari jonno woni ɓe mbiɓe kaali 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 noto ko tawe kanko Ali Idrissa o yardo o wadde o ƴewene cellal makko noonni faaro joni ele habaruji ni ko kettino enna ni hono studio kalaguno tawadu konda an hara filla ko darto hono neɗɗo kesso gattaɗo dow inde hono yimɓe hokkoɓe habaruji joɗi ɓe inde koye muɗum en joɗi to enɗa Bamako kandu konda ele jeɗɗiri ƴaɓɓinde wonno ko yaari jahangal ton enɗan yoyde Baba Alpha latiɗo hono hokkanoɗo habaru no enɗan diwaɗo e leydi Niger ɗo enɗan hoti to enɗa leydi Mali ɗum du konda ni waddi ko faaro joni Alassane Kouzi Mahamadou o haaldi e neɗɗo oɗo latiɗo hono jaaɗo yoyde Baba Alpha o enɗan dow filla kan nani ko o haalani ɗum.
Min ngala e tewtude famrede on tan miɗen tawa fa hande e wallutiggol makko illu e mburtaki makko kasu min ƴewtinake filla makko miɗen gondi du habaru wakkati fuu e fasantoɓe mo ɓe ko yehi hedde leydi Mali min tefi to fedde hokkoɓe habaru ɓe leyɗe duniyaru ɓe gaɗa sigila jaɓɓitaki makko jippinol makko wallitirdemo far ñamdu e far ceede le Mali e wartirdemo kadi nder golle makko neɗɗo mo wala futal kuro ɓi leydaku bande leydi mum jimino no hani wallede o hoƴane ba teddegi ɗum waɗi komiɗo yetta bandiraɓe makko jaɓɓitiɓemo no woɗiri nder maliɓe
nani wontiri hooreɓe kañi e golloɓe cuuɗi kokkol habaruji to enen zender kay ndu konda ni keña nde ɓe gaɗi hono fande haala mabɓe haala kadu konda an ɓe gaɗana do fila ko darto noe waɗi ko fande haɓɓiniɓe no gonno jooɗi eley nokku radio alternative ta to enen zender illu allah ƴaɓɓingal ngal ɗo ɗum du konda ɓe mbi kulle kewɗu konda onoon ele ñalaɗo cakitiɗe en haɗa fila ko darto cuuɗi kokkol habaruji nder gallure zender nde Abdoul Jalil Alhaja Sama kañum woni ko haali dow inde mabɓe nani ko haalni Ali Keita.
Miɗen kolla komin jaɓayno gomnati o woni no waɗira ngam ɗum haɗude kokkoɓe habaru gaɗa golle mumen no haniri bani ko démocratie hokki yimɓe lawol haalude ñumo mumen dow filla hawju leydi ndenne miɗen gatta daane e ardiɓe leydi ɓe gam ɓe gollida laabi biuɗi yimɓe ɓe koye nani gaɗa golle mumen no haniri miɗen jaɓɓodu bureau fedde leydi mawni hawjine golle cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru de miɗen gatta daane du e ardiɗo mayre ko watta ɗereji kawjiɗi golle kokkoɓe habaru ɗi cankite nokku fuu nder reedu leydi ko watta ko e himɓe pirto dow majji miɗen ƴamadu e ardiɗo fedde de ƴewtino daara filla maɓɓol radio alternative mo zender oudu miɗen gatta du daane e ardiɓe radio o gollida laabi ɗi no woɗiri
de l'éthique et de la déontologie du métier.
Gallure maraɗi ɗon woni ɗo julɗe waɗa keñan jeɗɗaɓe ko darto du konnan ni hono wallutuggol har filla ko darto himɓe tawdaɓe e laaru ɗum du konnan ni hitande fo no waɗe ndeni lewru suumay ndu endan ɓadake darade na konnande darake gam batte wallutudde hono mabɓe fuu tawaɓe heewa sembe sanne dow filla heɓa kay du konna suumoro no woɗiri ɗum waddi ko faaro joni batu on endan ɗum waɗama ɓe gaɗanama du konnan ni dokke har filla ko darto ñamri e ko nandi e muɗum Mahamadou Mamman du konnan ni fillaneke enno ɗum wontiri min pirtude fulfulde
to fiijo jeeɗi ɗaɓo coɗɗol enɗan ko yimɓe larɗuɓe hoore haala kam woni haɗugol piiɗe bara e wallugol ɓe yimɓe keɓa biltare tooreejo suudu Sawara région o fiijo coɗɗol enɗan ngo no woodi mana muɗum to hooreɓe région ɓe maraɗi ɓe kettine Ayuba Moussa ko
wimoicité
garbinol gol e rafi golle ni goni kulle ɗe kuɓeeje amin ɗe kaani heɓande mo sola ngam yahdu yeeso leydi heɓo ndenne no haani ɗum heɓana yimɓe ko gaɗa ko watta neɗɗo fuu heɓa ko humti haajum
hande o ñalande weltare noon yaade to himɓe larɗuɓe ɓe ko hoorejo fedde himɓe larɗuɓe mo maradi on haali accol piiɗe barangol no waɗo amma sayto laabi gon koƴam
hunde noon laatine no waɗo de ni ardiɓe leydi ballirimi misali de ni min gaɗi goɗɗum to gomnati no hani durwo no wadi fu ko watta min keba ciodobe gam miden gada jodorde tabuluji miden gada kulle kewde
la cre etc
jeddal nyamri tonuji jetati wadama hawtade kartoji sukkar chapande tati e gude suddamaje kambe kolte yadi to himbe lardube be veloje be wumbe lardube der golle mudum e rababe
nanu wantiri faande har fila ko darto hono silmandu ko nangon on tan kan leydi France nene ne kay ko na hitan hikka ko hojja do mun no watta ko tawe hono gollal silmangal wadama e duniyaar no haniri dum waddi ko faawar joni leydi kewde himbe mun en no jappoto e gadol silmang on endan to ette kan don endan dum waddi ko fa hande se en daari ko nan ni leydi men Niger hitan hikka Aisha Maki kanyum won ko yey fotto e bato enan do inde leydi ndi nani du ko nan ni ko haalni gungu Muhammad nan tani do telephone ko landi mo on non dum woni yaara.
Nous avons rencontré une trentaine de personnes.
Min kebi yidude enim e chapande tato dum weli be du sanne amma hana himbe fumbawi natude nder mun dum wadi ko min cubi leede joy misali France, Mali, Niger, Allemagne, Canada e Belgique ngene miden gatti gikke amin e majjo sanne himbe be fu sanni min biibe miden jidi fu bendilida e amin segonga jita lobal wadama no wodi rewbe be dum weli sanne e fahande cuudi habarde leede janane fudu far gollal ko suka debbo on wadi miden gatti gikke amin
Studio Kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
damaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
harfila ko narto yewtere men pendido hande studio Kalangu to en nder region mo maradi ton no tawda kandu konda ni e sadon harfila ko narto dewlingol sukalo mamari ko jonay dewgal dum waddi ko fawar joni hono bandimin yahino to en jahangal no yewtidi konda ni e laami leedi wuretengo Bernin Lale wona to en dakoro on du holdi do filla ko darto hono fawar joni gollangal nono yara mama adaka on ko yewtidi e makko o wita kanadu konda ni hono fawar joni isufu may dobo en kettunana yewtata
de sensibiliser nos parents a abandonner certaines
ko hani ni woni firtude ko e saarobe meden boppa finata waji meden gomdi nafata hande seni to rude himbe gambani min laamibe gam min andano ni wadi miden jokke majji handen du ko min andi ko di nafata min buppidi min nati ko firtude ko e himbe ami ko watta be acci dewlinde sukaabe mabbe rewbe illa be jonay dewlinde suka debbo illa anda ko won dewgal nafata seni torra ko dum fodanta neddo himbe paami fu ko dum torra tan amma talka ko ni won uppa saarobe dewlinde sukaabe rewbe illa be jonay der balle de ya laamido kano ardake hawrine gum wadane do nyame do filla dewlinol sukaabe rewbe gul ko haali der hawrine den no wodi maana sanni dum beedi firtude ko himbe du der hawrine de du minen laamibe ministriibe leedi e ambassadeuruji fu no tawa dar mayre himbe fu gi ina fakka halaji makkudi ko o haali der hawrine de du hokki himbe sembe firtude ko e bandiraabe e kebay garito mayre ko watta be acci dewlinde sukaabe rewbe illa be potay minen saarobe du no haani min anda ko woni saaro de neddo no saaro de neddo no mardo jawdi naade maraydi hawju sukaabe mum rewbe alla de ki dum do daane neddo kanko du yobata neddo
le devoir de préserver l'éducation de nos filles, le bon Dieu nous a confié ça.
Et de l'homme qui a parlé de Fulful Tili Hande Semiani, Assalamu alaikum, Balente Djamwal, Mathieu Ousmane Sina, Wadda Habarouji, et House Encore.
Ketine Sigilagi Studio Kalangu, Kadi Totawet under Junior, do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No, welcome, Sanne, Mikofetchi Dedou.